wararka ka imaanaya Kenya ayaa sheegaya in shil geystay qasaare nafeed uu ka dhacay ismaamul ka tirsan dalka Kenya gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah isla markaana u socday dalka Uganda ayaa shil ku galay deegaan ka tirsan ismaamulka Nakuru ee Kenya ugu yaraan 3 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay shilkaani ku dhinteen dadka rakaabka ah ayaa doonayay in ay dalka Uganda ugu qayb galaan munaasabad aas ah oo halkaasi ka dhici lahayd balse darawalka gaariga oo xakameyn waayay wadista ayaa keentay in uu dhaco shilkaani qasaaraha dhaliyay 63 ruux ayaa saarnaa gaariga kuwaas oo qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen 63 ruux ayaa saarnaa gaariga kuwaas oo qaarkood ay dhaawacyo soo gaareen xaaladooda caafimaadna lala tacaalayo.